yemga onge ngato manyalo chunge nyim Jehova mamone timo duto modwaro timo te gik madongo notimore koneno gik madongo notimore kongiyo pino lokore remo kongiyo pino lokore remo
Radio Milambo ne dongruok marwa.
Radio Milambo ne dongruok marwa.
Wichuteko farao no kelo jamo ne jo misiri. Wichuteko farao no kelo jamo ne jo misiri. Ajuoke farao no temo pie mainya gi Musa. Ajuoke farao no temo pie mainya gi Musa. Nyasaye ok piem ga onge ngato manyalo chunge nyim Jehova mamone timo duto modwaro timo te Nyasaye ok piem ga onge ngato manyalo chunge nyim Jehova mamone timo duto modwaro timo te
Tuche magalagala no makogi. Tuche magalagala no makogi. Bas, nenje winjo wa. Wago nenye sairo kama nuku mtulu maber. Masabatu. Mwada bedo kod punjiro kumatin. Kuro waru wakini machigini. Kacha kod nyinga anilungane watiflari. An kod brother na ubro ulo nyingi.
Wadu Charles Gwenge.
Iro kamano, koro wabo chaka chaka nike chita. Wabro kulu gamando alama nyesai. Wago ni iro kamano, rudhi nyesachi Israel. Iro kamano, kumhera, gingono miseti mwani nyithindi, mugu kumabur. Mocho bukani nyesachi umando punjo gijogi. Bedie kwa do nyesachi wakara umari telanua, kangu wachapende kangu tiki, kachimane sayona, enyingi Yesu Kristo majawara.
Amen. Erokamano ne jowinjo magwa. En thuolo machielo majaber. Mwachak wadwoko ne Nyasachwa erokamano. Nikech ujechwech maber. Otimo ng'uono. Mane momiyo thuolo machalo kodoma. Iyuduri. Ka inyalo winjo wachni. Edwonde nyakalondo. An bende jechwech omiya thuolo ni. Mondo mi achak akelo wachne e odiechieng' maber moikoni. Kawuono wadhi puonjore kata wadhi yudo wach Nyasaye kuwuok e ndiko mare thuon wach mang'nwa yudi en penjo ni to bende nyingi ni e bug ngima bende nyingi ni e kitap ngima an bende anyalo penjora ni to bende nyinga ni e kitap ngima mano chutho e thuon wach mwadhi puonjore kuome odiechieng' ma kawuono wadhi yudo mana somo mokuongo e buk mar wuok 32 o wes 31 kisomo nyaka 32 kidhi mbele mondo wapuonjre kuom wach manyalo jiwowa kaka oganda Nyasaye kendo nyalo miyo wang'e weche mang'eny e wuoth mar yudo ngima mochwere ndiko mar wuok 32:31 wacho niya kiseyudo ng'at Nyasaye
owacho niya Kamano Musa nodok ir Ruoth Nyasaye mowacho ne niya, "Yi iwinji wachna, jogi osetimo richo maduong' ahinya. Giseloso Nyasaye mar dhahabu mondo gilam, to koro yie iwenegi richogi. Ka ok yie timo kamano, to kar yie iruch nyinga oko e kitabu mosendiki."
Ero kamano. Wamor gi jatich Nyasaye Musa, jal mane Nyasaye wuoyogo wang' gi wang'. Awinjo ndiko mar Nyasaye kanyo ka Musa ne kod chir mang'eny ahinya kodhi wuoyo kod jechwech tok oganda jo Israel oseketho kendo oseloso kido mopa mar nyaroya ma gilamo kendo kane gitimo kama
to kare Musa fwenyo wach moro ni ka oganda Nyasaye nosetimo richo to jachwech yie ne nyalo wang' kodgi ma nitiere buge moro mane ondiki oganda joge no nyalo chako dok mondo ruch kendo. Koro Musa sae ni aje chwech manyalo gik moko duto, yeye chake wen oganda ni richo ma gisetimo kendo. Nikech ka oketimo kamano to kare daber ka ne miri ucho nyinga e kitapi mar ngima. Musa jatis Nyasaye ne jachir mang'eny ahinya, nikech ung'eyo kong'iyore kaka osewuotho to en ong'e ni buge ni e kitap ngima. En kononore to neno ka kare nyinge nosendik e kitap Nyasaye mar ngima. Wafwenyo ni jachwich nigi buk moro ma ondikie nying ogandane mosetiyo matek, mosetimo dwarone. To kare jogo ma ok otimo dwarone to nyalo rucho nying gi e kitabuno. Ino ka oganda jo Israel noloso kido, mano ne giketho chik mar ariyo kuom chike apar mag jachwech, ka giloso gino mopa e kido mar nyaroya kendo gikulore ne kendo gilamo. Mi ma noulonwa ni kare nying gi ninyalo ruchi buk kane giketho chike mag jachwech. Wapuonjori kuom penjo malich ma inyalo penji, to imbe ninyalo penjori ni to bende nyingi ni e kitabu mar Nyasaye mar ngima. Kwasomo buk mar Zaburi 69 bende wachako wayudo mana wach achiel ma jogo minyalo ruch nyingi e kitap ngima, kata jogo ma nying gi nyalo bedo e kitap ngima. Mondo wapuonjre in bende fweny ni to iyudori e kategori mane. Nitiere gik ma kitimo to kare inyalo yudori e kitap ngima, to gi kaka kiwuotho to Nyasaye nyalo kawo nyingi maruch oko e buk mar ngima. Zaburi 69:28 wacho niya,
onego ruch nyingi oko e kitap ngima, bende onego kikwan gi kaachiel gi joma kare. Anto an jachan kendo rem rama, omiyo ting'a malo kendo resa a Nyasaye.
Magi jok mage ma Daudi wuoyo kuomgi ni nying gi ok kik yudre kitap ngima? Kisomo ndiko no tibro yudo ka gin jogo mane ok dwa timo dwaro mar Nyasaye. Gin jogo mane pod nyalo mako osigu. Gin jogo mane timbe gi ne richo. Gin jok mane ok luw dwaro mar Nyasaye. Gine ma Daudi ka wuoyo kuom gi to Nyasaye wacho ni jogi mok oluori aja chwech, jogi mok tim dwaro mari, jogi ma pod bedo jo asigu, jogi ma pod sungore, jok man gi chuny mar ng'aye, Nyasaye jogo to nying gi kiyie to kik indiki e kitapi mar ngima. Kare kitabu mar ngima mar Nyasaye nindiko nying mana nying jok mobolore, jok moyie mondo tim dwaro mar Nyasaye, jok maluwo dwaro mare. Nyasaye wachonwa kiwuoyo kod Daniel e buk mar Daniel 10:2 verse 1, kiwuoyo kuom jok manying gi yudore kitabu mar ngima. Gin jok manyaka wang'e kuomgi matut mondo gini to ichalo kodgi to bende de nyingi nyalo bet ni yudore kitabu mar ngima. Kisomo buk mar Daniel 10:2 verse 1, to Nyasaye wacho niya,
Owacho e kindeno malaika maduong' miluongo ni Mikael marito jou biro tinyore. Inobed kinde ma chandruok marachie moloyo kendo ma pok one nyaka ne ogen ni chak bet e piny. Ka kindeno chopo to ibiro res jou duto ma nyinge ondik e kitap Nyasaye. Ji mang'eny kuom joma osetho biro chier, moko kuomgi nochier miyud ngima mochwere, to moko noyud wichkuot kod achaya mosiko.
Wewe ndiko, wafwenyo ni nitiere jok moko ma muma wacho kuomgi ni gibiro chier. Ndiko mar Nyasaye wacho ni jok ma oyud nyinggi kanie kitabu mar ngima mar Nyasaye biro chier mayud ngima mochwere. To jok ma nyinggi ok oyud e kitap Nyasaye to ok noyud ngima mochwere. Kare kitabu mar Nyasaye en gima lich, nikech en e kuma ibisome nyingi mondo yudi ka iromo chamo ngima mochwere kata ka ok iromo. Jok makare ema wafwenyo ni nindiko nying gi e kitabu mar ngima. gin e jok ma kiwinjo ndiko matut to gin gi thuolo mar chier, chier mokuongo ma en chier mar jomaler, chier mar jo Nyasaye, jogo ma Nyasaye osingonegi ni dhi bedo ruodhi e piny manyien, gin ema yudo nying gi e kitap ngima kendo gin ema gichierie e chier mokuongo. Kuom jok ma chier chier mokuongo kata kuom jok ma nying gi yudore e kitap ngima, gin jok man gi chuny machalo nade? Kisomo Malaki 3:16, to muma wuoyo kuom jogi, jok mindiko nying gi e kitap ngima, gin jok machalo nade? Gin jok mawinjo wach Nyasaye e yo machalo nade? Magi ma nyaka wang'e, mondo nyingi oyudre e kitap ngima, nyaka ibed ng'at machalo nade? Kisomo Malaki 3:16, ndiko mar Nyasaye wacho niya.
Owacho. Kane joma oluoro Ruoth Nyasaye owinjo wechego, ne giwuok kendgi giwegi, kendo Ruoth Nyasaye nowinjo wechegi. Nying joma oluoro Ruoth Nyasaye kendo mamiye duong' ne ondiki kitabu mar moro e nyime.
Jok ma oluoro Ruoth Nyasaye, muma wacho ni kane giwinjo wechego, to giwuoyo kendgi e chunygi, giwacho weche moko, ging'ado gima onego bed ni gitimo, mano jok moluoro Ruoth Nyasaye. Muma wacho ni kane jok moluoro Ruoth Nyasaye owinjo wechego, ne ging'ado wach e chunygi, ne giwuoyo ma giwacho ni nitiere gima onego watim. Oganda Nyasaye madwaro mondo mi nying gi ndik e kitap ngima, nyaka gibed jok mawinjo wach Nyasaye kendo ng'ado wach dichiel. Jogi kane owinjo wach to ne giwuoyo kendgi, ne giwacho weche mabeyo. Aha, jowadwa, kata wasekiere, kare ber mondo koro wawuo kata watim dwaro mar Nyasaye e yo mowinjore kama. Kare ber koro ningo waluw wang'a yorni. Mano jok ma uluru Nyasaye. Muma no wacho kidhi mbele ni ka Nyasaye noneno kaka ne ging'ado wach, ka Nyasaye noneno kaka oganda ni wuoyo, ka Nyasaye noneno kaka joge lokore kokalo kuom chuny maber, nokaw kitabu mane ni e nyime mondiko nying jogo. Kare oganda jachwech, gin jok malokore chuth, to Nyasaye koneno kaka ilokori gi chunyi, ka chunyi obolore kendo ka chunyi lit, king'iyo kaka isewuotho chien gi kaka isekier, king'iyo kaka isetimo dwaro magi tiwinjo wach milokori, to kare nyingi indike kitabu mar ngima. Mane wach mwayudo e ndiko mar Nyasaye odiochieng' ma kawuono, ni oganda Nyasaye kalokore kobolore kuwuoyo kendgi makiwacho ni jowadwa wasebedo kuobayo mabor, wasebedo kwatimo gik ma gin dwarowa wawegi, kawuono kare ber kuwalokore ne jachwe chuth, kawuono kare ber kuwatimo dwache, to Nyasaye koneno kaka oganda ne timore, kaka chunygi bolore, kaka gidok chien, kaka ka ich wang' ma nyogin go giweyo ne jowetegi richogi kendo gibedo jok mabolore chuth, to Nyasaye wacho ni okawo nying jogo kendo muma kuna ni indikogi kitabu mane nyim jachwech man malo chutho. Ndiko wuoyo kodwa kisomo bende buk mar Luka 10:20, kowuoyo mana kuom bung ngima, buk mar Nyasaye mane nyime mondike nying joge moluore, jok matimo dwarone, jok malowe chuth, to owacho ni e buk mar Luka 10:20.
Owacho niya, to kik ubed mamor ni jochinde winjou, to bedu mamor mana nikech nyingu ondiki e polo.
Kik wabed mamor nikech nitiere gik ma wanyalo timo. Kik wabed mamor ni wanyalo golo jochinde madhi. Kik wabed mamor ni wanyalo timo honni madongo. Kik wabed mamor nikech wanyalo timo gik malich ma jok moko pok notimo. King'iyo honni ma sani oganda Nyasaye timo, dhogi nyalo moko, ji timo gik malich mamoko kata mana Yesu ne ok otimo, kendo dhano luwogi mang'eny kaluwore gi gik ma gitimogo. Mumbi kata mumba kona ni chieng' ma Mesia biro, mano kwasomo Mathayo 7:21 mok wadhi somo, obiro wacho ne jok moko niya, aeuru ira, ne ok ang'eyo un jorichogi, nikech jogo moko ne timo honni, moko ne chango ji, moko ne timo gik malich, mamoko yudo chir mawacho ni Ruoth donge nyingi mane wachange ji, donge nyingi mane wagole jo chiende, donge nyingi mane watime oni malich. To Yesu pod kono gi mane ne ok ang'eyo ujoricho ge. Mae gima muma kono e buk mar Luka mwasomo. Ne kik ubed mamor ni ugolo jo chiende, kik ubed mamor ni utimo oni, to kare onego ubed mamor kunyalo fwenyo ni nyingu ondike kitap ngima mar Nyasaye. Penji owadu odiochieng' ma kawuono, bende nyingi ondike kitap ngima? Bende ineno ka nyingi ni e kitap jachwech ma ka loch chakore, ka Yesu biro gi duong' ne malich ma koro miyo ji piny manoiknegi nyaka chakre chwech piny, konyisogi ni kawuru piny manoiknu nyaka chakre chwech piny, be ineno ka diyudi achiel kuom jogo? Koso ono titimo ka to terruok to ok iweyo? Koso ono titimo ka to teko mitiyogo to en mar Satan? Koso ono titimo ka to dwaro mar Nyasaye to ok itim? Mano penjo ma dipenjri odiochieng' ma kawuono, ni bende nyingi ni e kitap ngima mar Nyasaye? Nyasaye wuoyo kodwa buk mar Jo-Hibrania 12, mana kuwa wuoyo kata kuwa puonjore kuom bug ngima, buk mar Nyasaye mondike nying joma kare. Kisomo buk mar Jo-Hibrania 12, wes 22, to ndiko mar Nyasaye puonjore kodwa ka ilonwa tiend weche moko madeber ka wang'eyo kaka oganda Nyasaye. Ndiko mar Nyasaye wacho ni wes 22,
owacho niya, ooyo, unuchung' e nyim God Zion, dala mar Nyasaye mangima ma en Jerusalem manie polo, kendo uchung' e nyim malaika gana gi gana. Uni nyim chokruok magalamoro mar nyithi Nyasaye, en chokruok mar nyithi Nyasaye makayo ma nyingi ondike polo.
Haleluya. Kwa winjo kaka ndiko wuoyo kuom oganda Nyasaye machokore kinde ka kinde, to wafwenyo kamo mawachonwa niya, e sasa oganda Nyasaye ochokore, e sasa oganda Nyasaye timo dwaro mare, to kini e chokruok maler, gichung' e nyim kom duong', gichung' e God Nyasaye maler, to jok matimo kama gin mana jok ma nyinggi ondiki e kitap Nyasaye manie polo malo. Bende ineno ka nyingi ondiki e kitap Nyasaye manie polo malo? Bende ineno ka idhi yudo ngima mochwere? Bende ineno ka kinde ma iwuotho e nyim Nyasaye to in jalno mondik nyinge kitap Nyasaye? Bende king'iyori mos tineno ka in jal moromore mondo nyinge bede kitap Nyasaye? Nikech king'iyo kitap Nyasaye kaluwore gi ndiko mane wasesomo chien, to wayudo ni en kama indike nying jok mane timo mana dwaro mar Nyasaye kende. Rangri ane owadwa, ng'iri ane nyamera, ng'iri ane babana, ng'iri ane merwa, mondo ing'i ane ni to kaka iwuotho no, bende nyingi debede ni nitiere kitap ngima mar Nyasaye? Ng'iri ane kaka iwuotho no, bende nyingi deyudre e kitap ngima mar Nyasaye? Gik mang'eny osetamo ji momi nyinge gi okoso kendo ok oyudore kitap Nyasaye. Ji mang'eny osewuotho wuodhe mogo, wuodhe moko ma kaging'iyo kata en owacho ni adieri nyinga to onge kitap ngima. Ng'ato nowero wer moro mowacho ni gima tami yudo ngima in owuon ing'eyo. Dobedi nyuok merwa, dobedi kuo owadwa, dobedi nek nyamera, ang'o ma detami mondo mi nyingi kik yuda kitabu mar ngima? Bende nyingi ni e kitap ngima mar Nyasaye? Ma penjo monego wapenjre kinde duto, sasa ma owuotho, sasa ma waneno ka wan jo Nyasaye, en ang'o ma detami mondo mi kik yud ngima mochwere? Ang'o ma demi nyingi gol oko kitap ngima? Ne ni oganda jo Israel gin chik mar ariyo mana giketho ema nowang'o e Nyasaye, nikech ne giloso kido mopa ma bende tinde ji loso nyaka ut lemo kata mana nyaka sani. Debed ni mano e gima miyo nyingi ok nyal yudore e kitap ngima? Dobed ang'o? Dobed ni itiyo gi nying Nyasaye yo mok ne kare, mano nyalo miyo bende nyingi ok yudre e kitap ngima? Dobed ang'o? Dobed ni ok irito sabato mar Nyasaye, mano bende nyalo miyo nyingi kik yudre e kitap ngima? Penjri nyamera, penjri owadwa, ni bende nyingi nie kitap ngima mar Nyasaye. Kisomo jo Filipi 4:3 bende pod wuoyo kodwa mana kuom oganda manyinggi yudore kitabu mar ngima mar Nyasaye. Ma gima deber ka wang'iyo nikech ne gima lichie mapok none. Ne kata do wuoth wuoth mane, kata do atim ang'o, kata do atim gik machalo nade. Ne to kare geno mar ngima mochwere mwadwaro wayudo mana ka nyingwa oniki e kitabu mar ngima mar Nyasaye. Kisomo jo Filipi 4:3 to ndiko mar Nyasaye wacho niya.
Wacho niya. To ino adwa mar adier, benda kwa imode ikony mon go, nikigisetio koda matek kumlano injili, ka ongi Clement kod jotich wetewa mamoko duto, manyengi ondike kitab ngimba.
Ero kamano. Paulo, abor kode, nekalore gi tich manosetio, guwite mane gin go, gadieri mane joge nego sama gitiyo tich Nyasaye. Winji, jogi ne okoriwo tich Nyasaye gi mereba. Jogi ne okoriwo tich Nyasaye gi ich lit kod wuoro. Jogi ne okoriwo tich Nyasaye gi lamo nyiseche manono. Jogi ne okoriwo tich Nyasaye ganjao, gik makuro wich, wang' teko. Wawacho gik manyalo moni yudo ngima mochwere. Wawacho gik manyalo golo nyingi e kitabu mar ngima. Paulo kawuoyo kuom oganda manosewuothogo, to ng'egi, okwanogi, mudugo wachni jok manyinggi ondike kitap ngima. Be ineno gima nyalo tamo nyingi bede kitap ngima owadwa? Koso ine jalno ma pache ok ng'e, bende okuchuni be okinyal dewo. Wang'i tek inyalo yanyo ji, bende inyalo wuoyo gi jok madongo kaka pachi oyudo. Ok ing'e ni tiwuoyo gi ji nang'o. Wang'e gik mademonowa yudo ngima mochwere. Wang'e gik mademi nyingwa kik bedi e kitabu mar Nyasaye. To watim gigo ma kwatimo to nyingwa bedi e kitap ngima. Kwasomo buk mar Fweny 3:5, sama wuotho ne wawuotho ka wan kama tek, kendo piny adieri ok yot. Wawuotho e ngima matek, makata de gom mana ni mondo ibed ng'ama ber machalo nade. To samoro kigi kar tich te yudo tem mapek, samoro ichwanyori, samoro kiwuok e ot to ne isechwanyori gi dhako. Tem ni kumora mora, pek ni kumora mora. To Nyasaye wachonwa mumbe mar buk mar Fweny 3:5 niya.
Owacho niya.
Owacho niya.
Ng'at molocho bende narwak ne lewni marachere. Mana ka girwako. Kendo ok naruch nyinge oko ngang' e kitap ngima.
Ng'at molocho. Ma e gima wadwaro mondo wang'e. Ni mondo nyingwa bedi kitap ngima, nyaka wabed jok molocho. Nyaka wabed ni wakalo pek manie udi. Nyaka wabed ni wakalo tembe mag terruok. Nyaka wabed ni wakalo tembe mag koku. Nyaka wabed ni wakalo tembe mag mer. Nyaka wabed ni wakalo tembe mag wang' teko. Nyaka wabed ni wakalo gik mang'eny. Emomiyo Muma wacho ni ng'ato molocho. Owadwa, nyaka wabed jok molocho. Mondo nyingwa oyudre kitap ngima, nyaka walochi. Mondo nyingi oyudre kitap ngima, nyaka ibed ni locho. Apenji nyamera, apenji owadwa, apenji wuonwa, apenji merwa, kaki ng'iyori kaki wuotho? Be ineno kidhi locho? To bende ineno ka nyingi dhi yudore kitabu mar ngima? Mane wach ma wawuoyo kuome kawuono? Mane wach ma wapenjore odiochieng' ma kawuono? Ni to kaka wawuotho, bende nyingwa nie kitap ngima? Kaka wadhino, be ineno ka nyingi nie kitap ngima? Nikech kisomo Fweny 4:8, pod wuoyo mana kodwa mondo wang'e jok manyinggi nyalo bedo e kitap ngima. Mondo wang'e ni to bende wan nyingwa nie kitap ngima. Apenji owadwa, be ineno ka nyingi nie kitap ngima mar Nyasaye? Ndiko wacho niya e buk mar Fweny 4:8.
Wacho niya.
Ee.
Ji duto modak e piny lame, mak mana jogo manyinge ondiki e kitap ngima mar Nyarombo mane onegi chakre chwech piny.
Piny dhi marach. Kendo king'iyo kaka piny dhi, to ndiko wacho ni oganda duto manie piny lamo kido kendo gilamo ondiek gi kiki machal kode moketo. Jok mok lam ondiek gin mana jogo manyinggi nie kitap ngima. Mada wafwenye ni nitire wach mupondo kuom wachne. Ni jok mok lu Satan gin mana jok manyinggi nie kitap ngima. Be ineno ka nyingi nie kitap ngima koso in oganda ma ikwano kaka jok maluwo Satan. Kwang'iyo kaka piny dhi gi gik matimore, nitiere gik mang'eny manyalo fwenyonwa ni nyingwa onge kitap ngima. King'iyo machiegni nyocha kiyango ka jatend din moro mok odwa luong nyinge wacho ni kuro yie ni mondo jok ma chuo nyalo kendore gi chuo kendo mon nyalo kendore kendgi. Mano gima muma okwero kendo kisomo ndiko tiyudo ka Nyasaye ok oyie gi gima chalo kamano. King'iyo mos, ochako yie ma sane nyathi manyako nyalo mako ich to dhi gola gola ijno gimiluongo ni abosun. Mako gik ma piny oseyie kendo oganda dhi go kendo ji timo. To gigi kak watimo gino e kaka Nyasaye iye wang' kodwa kendo golo nyinge, ogolo nyingwa e buge maler, buge mar ngima. King'iyo kaka piny dhi, wach mar mer sani ba iyawo kumora mora. Kendo ibro yudo ka e gweng' achiel kinyalo yaw kanisni adek to ji wacho ni kuma tin ni to koro yawe kanisni mang'eny nang'o. To koyaw ba kuonde go to ok iwinj ng'ama ng'ur kata ng'ama complain. Ang'o mwatemo wacho? Wawacho ni Satan osekelo gik mang'eny ma piny kuro sani osechako luwo kendo dhi go. Gigi miyo wadhi yudore ka jok makoro roche kendo jok murundore nikech nyingwa ok noyudi e kitap ngima nikech walowo piny to ok walowo dwaro mar Nyasaye. Wasomo ndiko moro e buk mar fwenyno 17 verse 18. Wawuoyo kuom jok manyinggi ondiki e kitap ngima to gi jok manyinggi onge kitap ngima. Bende nyingi nie kitap ngima? Bende in jal mawuotho gi nyarombo? Ndiko mar Nyasaye wacho niya,
to dhako mane ineno no en dala maduong' man gi loch kuom ruodhi mag piny. Bang' wechego, naneno malaika machielo kalora e polo. Ne en gi teko maduong' kendo ler mare ne menyo piny. Nukok matek niya, "Yaye Babylon, dala maduong' osepodho, osepodho, osedok kar dak mar jochiende, kendo odoko gunda ma chuny duto mochido odakie, kaachiel gi winy duto ma ok ler kendo makwero."
Soma.
Mano osetimore nikech ogendini duto osemadho divai makech mag terruokne.
Somana verse 8, 17 verse 8.
Owacho niya, "Ondiek mane ineno no yande nitie to tinde oonge. To obiro wuok e bur matut maonge gikone mitieke. Ji duto modak e piny ma nyinggi ok ondiki kitap ngima chakre chwech piny nowuor ka gineno ondiegno, nimar yande entie to tinde oonge, to nochak oduog kendo."
Erokamano. Gima nadwaro kanyo, ji duto modakie piny ma nyinggi ok ondiki kitap ngima gin jok ma weche malich ma Satan osekelo kotiyo kod jotend piny kaachiel kod jotend dinde buogogi kendo giluoro. Gik mawacho go gitimo kendo giluwo nikech nying gi onge kitap ngima. Wawuoyo kuom gimiluongo ni kitap ngima. En kuma ka nyingi onge to ok inyal yudo ngima mochwere. Muma kunowa ni ka nying ng'ato onge kitap ngima to ok doyud ngima mochwere. Kisomo fwenyo 20 verse 11. Muma wuoyo kodwa ka kuru ji chier. Sama ji chier to Nyasaye wacho wach moro ka ji nie e mbele mar kom duong, kom maduong marachar king'ado bura. Fweny 20 verse 11 wacho niya, kisomo nyaka 15.
Wacho niya, "Eka naneno kom duong mang'ongo marachar kod jal mobetie Piny gi polo noringo e nyime mi olal nono. Bende ne aneno joma otho madongo gi matindo kochung' e nyim kom duong'. Kendo noel kitepe, eka kitabu machielo ma en kitap ngima bende noel. Joma otho nong'adne gi bura kuom gik mane gisetimo kaluwore gi weche mane ondiki e kitepego. Nam nogolo joma otho manie iye kendo tho gi piny joma otho bende nochiwo jogo bende nochiwo joma otho manie igi. Kendo ng'ato ka ng'ato nong'adne bura kuom gik mane osetimo. Eka tho gi piny joma otho ne owite ataro mar mach. Ataro mar majno en tho mar ariyo. Ng'ata ng'ata mane nyinge ok onwang' e kitap ngima ne owite ataro mar mach.
Erokamano. Kiwinjo kaka ndiko wuoyo to wacho ni joma dongo gi joma tindo nochier mochung' e nyim kom duong'. Oganda nochako chier kendo. Kendo ji ne oelnegi kitepe. Kiwinjo kaka ielo kitepe no mokuongo to en wach maler ni somo weche mondiki e ndiko. Ielo negi weche manie muma. Iyalo negi mana kaka koro sani wayalo ne ji. Wapuonjo wach. Wanyiso ji mondo oduog kuom Nyasaye. Wakono ji mondo owe timbegi maricho. Mana kaka Johana ne owacho. Mana kaka Petro ne owacho. Kokono ji ni lokre uru. Ka wasekono ji mondo lokre. To ndiko kono wane jal ma ok owinjo gik mondiki e muma. Gik mondiki e kitepe. To ichak ielo buk machielo ma en bug ngima. Ka ok oyudi ka nyingi ondiki e buk mar ngima. To muma wacho ni in iwiti ataro mar mach. Be inyalo penjori owadwa e sama wantiere ni. Ne kopo ni Yesu nyalo biro kawuono gi lochne. To in inyalo yudori kanye. Ang'eni jawinjo moro ng'iyo kuma entie. Oneno samoro kaka no mach iliel moro lo. Ka Yesu biro. To kata en gadieri. Ni nyinge to onge kitap ngima. Ing'iyori mos. Kaki wuotho. Kaka nyi timori gi jirani. Makwe onge kindu. Ting'iyo tewacho ni adieri. Ka Yesu biro kawuono. To wan ko el kitabu ni. To mana kaka muma wacho ni ng'ata ng'ata ma ok oyudo nyinge. Noweta taro mar mach. Mano ekaru. Be inyalo penjori owadwa. Be inyalo penjori nyamera. Ni samo uwini. Bende nyingi niye kitap ngima. Koso ing'iyori tesefwenyo. Ni nyingi to onge kitap ngima. Kisomo fweny 21. Wes 27. To muma wacho nwa niya.
Owacho niya. To gimoro amora ma ok ler, kata ng'at matimo gik mamono, kata mariambo, ok nodonj ngang', to mak mana jogo ma nyinge ondiki e kitap nyarombo mar ngima.
Jok matimo gik mamono, jok matimo gik ma Nyasaye ok oyiego, we akoni jogo. Kisomo Wes 8 to wacho niya, kumisomo no fweny 21 Wes 8. Ndiko mar Nyasaye wacho niya, kuom jok mok dhi donjo, jok mok dhi yudo nying gi e kitap ngima. Nyasaye wacho niya.
Owacho niya. To ngoche gi joma ok oyie.
Ngoche.
Kod jomriambo duto.
Joma ok oyie. Gi jomriambo.
Kargi nobed mana ataro maliel gi ligek mach. Ma en tho mar ariyo.
Owacho jok mok oyie. Okwane jomriambo. Kidhi mbele okwan jonek. Okwane jok materore. Okwan jo ajuoke. Jolam nyiseche manono. Jomiriambo te. Muma wacho ni jogo. Gine kargi. Nobed mana taro mar mach. Gine mane muma wacho kucho. Ni ok noyudgi. Chieng' ma Yesu biro. Jogo ok noyudre loch. Ok gine yudre Jerusalem. Gine yudre oko. Kuma mach nitie. Kisomo fweny 22. Wes 18. Koda 19. Muma wuoyo kuom jok ma nyinggi nogol oko e bug ngima. Wacho niya.
Wacho niya. An Johana, asiemo ng'ato ka ng'ato ma winjo weche mokor manie kitabu niya. Ka ng'ato medo wach moro kuomgi, to Nyasaye nomedne masiche mondiki kitabuni.
Mm.
Bende ka ng'ato ogolo wach moro kuom weche mokor mani kitabuni,
mm.
to Nyasaye nogol kuome pok ma doyudo kuom yadh ngima kendo kuom dala maler mondiki e kitabuni.
Erokamano. Nyasaye wuyo kodwa ka okwalowa dwarone. Kichako loko muma kaka ine midware, iketo weche moko ma ok oketi mondo bedie, to kare ndiko konowa ni nyingi nogol oko e kitap ngima. To kichako timo dwaro mar jachwech, to nyingi nondiki e kitap ngima. Madi penjiri owadwa, ni to odiochieng' ma kawuono ni nyingi ni e kitap ngima, koso nyingi onge kitap ngima. Winji, chieng' ma Yesu biro gi lochne, nitiere jok ma biro yudore. We wasomie buk moro mogik, e buk mar Zaburi 87, wes 1 nyaka 7. Wawuoyo kuom ka loch osebedo, ka dhano koro ni Jerusalem, bende ibiro yudori kanyo. Ndiko mar Nyasaye wacho niya.
Owacho niya. Nyasaye nogero dala ne e gode maler. Ohero dala Jerusalem. Moloyo miech. Ohero dala Jerusalem. Moloyo miech nyikwa Jacobo moko duto. Yin dala Nyasaye. Winj gik mabeyo miwuoro ma awacho, ma owacho kuomi. Ka akwano ogendini moyi kuoma. To anakwan koda ka jo Misri gi jo Babylon. Kendo ananyis jo Filistia gi jo Turo ko jo Ethiopia ni gin bende gin jo Jerusalem. Kum Zion, to ji nowachi niya, en min ogendini duto. Kendo ng'ama duong' moloyo biro miyo ogurore motegno. Ruoth Nyasaye nondike nying ji duto manie piny, kendo en okwangi ka jo Jerusalem. Ji duto nower kendo nomiel ka wacho niya, sokni ma waduto wuok mana kuomi.
Wewe ndiko. Kiwinjo kaka ndiko wuoyo ganda Nyasaye, to muma nyisowa ni chieng' ma loch osebedo, ma Nyasaye biro kwano ji, kondiko nying ji, koketo capital Jerusalem, to penjo ma inyalo penjori sama ji biro bedo ka wer kendo ka ji mor, ka ji timo nyasi nikech giselocho, in bende ibiro yudori kanyo. Nikech winjo kokwan ni ji biro wuok Turo, jok moko biro ugol Ethiopia, jok moko biro wuok Libya, e pinje duto mae piny nyaka bi kwane jo Nyasaye mana manondik nyinggi e kitap ngima. In bende neno ka nyingi nyalo yudore e kitap ngima. In bende neno ka nyingi ondiki e kitap ngima. Ng'iane wuodhi mos. Ng'iane kaka itimo. Ng'iane kaka idak. Ng'i nyaka chiemo michamo. Nikech mago gik manyalo miyo nyingi kik bedi e kitap ngima. Napenji nyaminwa, napenji owadwa odiochieng' ma kawuono, bende nyingi ondiki e kitap ngima? Bende kaka ineno kidakno, bende mano nyalo miyo nyingi bede kitap ngima? We wamedie muma moro mana matin kisomo buk mar Zaburi 137. Wasomo buk mar Zaburi mondo wapuonjre kuome. 139:16. Mondo ing'iane ni to in bende nyingi ni e kitap ngima, koso richo moro nitie ma pod otami manyalo moni yudo ngima mochwere? Muma wacho niya.
Owacho niya. Ne inena kapod ichweya ich, kendo ndalo mane oketna bende ne isendiko e kitapi kapok ochak kwangi. Nyasaye, mano kaka paro ni odhiera ng'eyo. Yaye, mano kaka ging'eny.
Wewe ndiko ng'at Nyasaye. Gima dwani mondo wakwan kanyo kata wakao kanyo ni Nyasaye kare nigi kitape mondike ji. To ng'eyo gik moko duto ma dhano timo, ma emomiyo jok moko yudore kitap ngima, to jok moko ok yudore kitap ngima. Wapenjo niya, bende ineno ka nyingi ni e kitap ngima? bende ineno ka nyingi ni achiel kuom jok madhi locho, kaki wuotho no mane gima deng'e, kaki dakno, kaki chiemo, kaki nindo, bende mago nyiso ni nyingi ni e kitap ngima, koso nyingi nosegol oko chon? Oparo na buk moro mar Jorumi 8:37, kuom jok ma nyinge gi nitiere gi jok ma nying gi onge. Kisomo buk mar Jerumi 8:37, to ndiko mar Nyasaye jiwo ka wacho niya,
owacho niya, to kata kamano waloyo gigo duto chutho nikech teko mar jal mane oherowa. Nimar ang'eyo malong'o ni onge gima nyalo pogowa gi hera ma oherowa go, bed ni en tho kata ngima, kata malaika, kata joloch mag polo, kata gik matimore ndalogi, kata gik matimore mabiro timore, kata teko mag polo, kata gik manie wiwa malo, kata gik manie bwa piny, kata gimoro amora manade mochwe. Adier onge gima nyalo pogowa gi hera mar Nyasaye moherowa godo kuom Kristo Yesu Ruodhwa.
Nyasaye oherowa. Kiwinjo kaka ndiko no wuoyo, to ndiko wacho niya, Nyasaye oherowa. Wan ema ok wahero Nyasaye. Nikech upenjo ni ang'o manyalo pogowa gi hera mar Nyasaye. Nyasaye dwaro mondo ogandane nying gi obedie kitap ngima. Nyasaye dwaro mondo joge obedie kitap ngima. To upenjo ni ang'o made ipogi gi hera ma Nyasaye oherigo? En ang'o made tami yudo ngima mochwere? Ang'o made mi nyingi kik ndiki e kitap ngima? Dobed dhier? Dobed chan? Dobed pek mar tuo? Tuo nyalo miyo ng'ato nyinge ubed maonge kitap ngima. Aseneno nyaka jok manoyie, motuore, mayie margi rumo, mogik gimanya juoke, kakiparo ni kone made giyude ngima, to bang'e jachwech manyalo gik moko duto iye wang' kodgi, matoke chwang' no to yudo ka nying ng'ani koro golo oko. Nikech nyo ng'a maber, nyo wuotho maber, to tem mar tuo ogole oko. Ang'o mademi nyingi kik yude kitap ngima? Dobed ni okirito sabato mar Nyasaye? Dobed ni kiero oko? Ng'iane gino madepogi gi hera mar Nyasaye. Ng'iane gino mademi ok yud ngima mochwere. Ng'i gima ne goli oko kuom dwaro mar jachwech mondo ilokrie owadwa, mondo ilokrie nyamera. Nikech kawuono wantie, to kiny to waonge, to sama kiny waonge no, geno ma kiny mari en mane? Ne wapenjore odiochieng' ma kawuono ni bende nyingwa ondiki e kitap ngima, koso nyingi ok ondiki e kitap ngima? Mane wach mane wapuonjore kawuono? Bende wach mane wach moningo wang'e? Sami wuotho kumora mora midhiye, to in ng'at Nyasaye, tang' ahinya gi gimitimo. Nikech gima tin nyalo wang'o i Nyasaye kodi mimi ok iyudri e kitap ngima, mimi ogol nyingi oko nikech mana dwaro mar ringruok, nikech mana kier matin ma samoro ikiergo kiluwo dwaro mari to kitimo dwaro mar Nyasaye. Mane wach ma wajiworego, mano bende wach ma wapuonjorego, ni mondo wang'e kinde ka kinde ni tang' ber. Nikech ka ok watang', to depo ka nyingwa ok oyudi e kitap ngima. Wachak wasomi e buk mar Zaburi 69, 28, ne wasesome, to wachak wasome kendo mondo wayud wach moro kwa be piny kanyo. Ndiko mar Nyasaye wacho niya,
owacho niya, onego ruch nyingi oko kitap ngima, bende onego kik kwan gi kaachiel gi joma kare. Anto an jachan kendo rem rama, umeting'a malo kendo resa, a Nyasaye.
Soma soma.
Abiro pako Nyasaye gi wer, kendo abiro miyo nyinge duong' kagone erokamano. Mano biro miyo Ruoth Nyasaye mor moloyo misango matimone gi Ruoth.
Weweya, wach mana dwaro ayudo. Daudi wacho jok moko ma nying gi ok onego yudi e kitap ngima, jok ma nying gi onego gol oko. okwano joricho, okwano jok mok nikare. To wacho ni a Nyasaye, jogo onigi gol nyinggi e kitap ngima. To an, to Ruth Nyasaye para, iwinjo ka en odwaro mondo nyinge obed e kitap ngima. Ang'o momiyo Daudi wacho gini? Kisomo wes 27 kumisomono, to ndiko mar Nyasaye wacho niya.
Wacho?
Ee.
Kumgi kum richo gi duto.
Ee.
Kendo kikiwe gi yud warruok moa kuomi.
Ee.
Onego ruch nyingi oko.
Weweya. Oganda Nyasaye ok bedi joricho. To jok ma nyinggi oko nigo yudre kitap ngima. To gin joricho. Mumocho ni gin jok ma medo richo kuom richo. Getemo gik moko nikare seche duto. Kendo oganda Nyasaye ok giyiego. Gisando jo Nyasaye. Bende ok gin jok ma ng'won. Mana gik ma Daudi wacho. Jogi gin jok ma ok gionge oruma. Ok gitim ng'wono ne jok mamoko. Ok gijiw ji. Gin jok masando ji. Gimiyo chuny ji lit kinde ka kinde. Joricho machalo kamagi, muma wacho ni nyinggi ok yudre kitap ngima. To jok ma nyinggi yudore kitap ngima, gin joma timo dwaro mar Nyasaye, kendo jok mawuotho kode kinde duto. Ajiwi nyamera, na ajiwi owadwa, ne mondo mi chieng' moro wayudre e ngima mochwere, nyaka watim gik makare, kendo nyaka watim dwaro mar Nyasaye, mondo watang' ahinya ne wayud ngimwa, wayud nyingwa kondiki e kitap ngima. Penjiri nyamera, penjiri owadwa, e thuolo machalo kod ma, ne bende nyingi ondiki e kitap ngima. Ene wach malich, ene wach maduong', ene wach moningo wang'e kinde duto. Ka wawuothe wang' piny ka, ne bende nyingwa ondiki e kitap ngima. Kinyalo ng'iyo mifweny nyingi ondiki e kitap ngima, to inyalo bedo jal man maber, nikech ibro yudo gino mochan ni owete noyudi. Ibro yudo gimo chan ni nyimine noyudi. Ibro yudo gimo chan ne joma kare. Nono nono, to wach mane Yesu wacho ni ne ok ang'eyou, aeuru kuoma, nyalo chopo kuomi. Wach mano wach ni ne ok ang'eyou, we wasome ndiko no mana matin e buk mara Mathayo 7:21. Mondo watang' wayudo nyingwa kondiki e kitap ngima. Kisomo buk mar Mathayo 7:21, ka watieko, to ndiko mar Nyasaye wacho niya.
Wacho niya.
Ee.
Kik upar ni ji duto malunga ni ruoth.
Ee.
Ruoth ema nodonji e piny ruodh polo.
Ee.
Oyo.
Ee.
Joma timo gik ma wuora manie polo dwaro kende.
Kende waweya.
Ema nodonji.
Magi jok midhi yud nying gi e kitap ngima. Tim gima wuoro ma polo malo dwaro. Mondo mi nyingi ndiki e kitap ngima. Kik idwar timo hono, to dwar timo dwaro mar Nyasaye. Kao kamano, to mad Nyasach kwe gwedhu kod mago kwatemo mondo nyingwa yudi e kitap ngima. Kako mano, eruru kamano.
Ero, wadhi miwango mondo e dalam. Kum teko ni uon iseta wa Nyasachwa, kane wachako no kwa inibedi kodwa, itimo nwanguon, opunyiri Nyasachwa, aka wanya timo mondo nyingo undiki kitap ngima. Medi bido kodwa kitawa, kumuodhwa, kumtimbewa, obedi maler, kendo wange malongo ni wanyithindi. Medi kodwa Nyasachwa, kodwa ringo gikud molos kwa duwet dano nyakangu chopi. Itawa kumteko mari nyakangu giki, nikichmane sayawa, enyikis Kristo majawalo.
Amen. Eru kamano, ngato nyalo bido ipenju nikich podo wanagi samatin. Namba mara studio eno na beria paragareyo apaka chiala apaka nguen prabich koda bich o inyalo penju penju mora mora inyalo jewo nikichen thulo mar sabato iru kamano.
Iwinjo Milambo Radio ndamu ya 103.8
Radio Milambo ne dongruok marwa.